ni no wasem hlabe daraba ukhalelani yenyembezi sehle mehlweni bokulahlwa nje ngabasemhlabeni usukhetha nje nokuzibulala usukhohliwe na likhona izulu liyabuka ukuhamba kwakho bangabudela bonke ngephi izulu likulindile igama lakho limudeliwe lapha ngephezulwi Kamala, oh, lingula iwe lapa, kepesulwi, nilingu choliwe. Kamala, oh, lingu teliwe lapa, kepesulwi, nilingu lindiwe. Kamala, oh, lingula iwe lapa, kepesulwi, Choliwe Sikhona izinto lapha Futhi zinhle kepha ziyedlula Abantu basemhlabeni Abafani nabemfihlakalo Ukubuka kwabantu Akusoze kwafana No Jehova, oba wongwe sulu, abusoze wafana, no walapa, mshabeni, oh ikamalako, holy muteli, wela, kepesulwi, yili mulintiwe, oh ikamala, holy mulashi, wela pa, Konke sebe kushilo kuwe Kuyiseleze lapha emhlabeni Ekhaya unegama elihle Ungulindiwe Ungulindiwe